Shelly tuwe wote 20 bar kurutira fanboy Kombinenga Combination sound man water man maji
Ile kwenda salama
Kambolea nikamwagilia shamba ikanyesha mvua ikanisaidia kumwagilia shamba niliacha maua yanachanua nikatimua narejea natabiria matunda nitajaza gunia nilimtuma batili vine pine pia vilete na visenti kidogo nikasema uvipoke Yale mateso wakati niko mbali acha yapite Leo narudi safari tafadhali unipoke
Nilikwenda salama
Saka shilingi Kwenye ridhiki fitina nyingi Hapa kosi vigingi Weli siku nyingi sana Toka niondoke uja niona Ilo lizifanye ukanuna Bila uvumilivu utovuna Mwanangu baba yangu Ama mama yangu Yeye ndo waku bila vyangu Tena bila majungu Nasikia mwanangu tumefana na sura Kura iri oje Shamra shamra na mshukuru mungu kukupa subira Japo kuwa wali kusumbua wauza sura
Ina the combination Ina the combination
Wasi wasi wako uko nitoka ako wenda Nimempata mwenzako na kuwa pia we uko peke yako mi Sitaji milupo, yani ni milupo Popote ipo, nimeiacha uko leo narudi kwako Usifikirie vibaya, nikifanya mabaya